Get free music on mdundo.com.
Waya. Yellow mama une kufenga ko kufenga business za yeni kufenga zomwe wawa dalitsa mulungu waya Pakama bawo sipa kutopa kulubako Yellow mama une kulubako kuluba business za yeni kuluba nyengo wawa patsa mulungu mama ni Kutopa kuyenda Yakali yakali anzanga kuyendako Kusaga ojeda na wanzao Kujeda nyengo zanzao mamani Waya Zala zao sisi kutopa kukogoda Makoma yenanganga Go 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 Kusaga ojeda na wanzao Kujeda zome wawa dalita mlungu mamani Waya Osa kutopa kumbetela Dioko dioko kumbetela Mijedo yoje danza wo Waya mama ne kotone Moyo wa osuli maro ndawizose Ndawizose dioko dioko zanzao Ngani koma mijedo Waya mama ne kotone Waya 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 mama ne koto Apate ni chape amwele akumba kuwa wa mama Mwina chape uchote nsanjenti mamo akumba kuwa wa mama Atiwe moyo simpiki sano akumba kuwa wa mama Koma mlungu wanga apate ni chape akumba kuwa wa mama Apate ni chape amwele akumba kuwa wa mama Mwina chape uchote nsanjenti mamo akumba kuwa wa mama Atiwe moyo simpiki sano akumba kuwa wa mama wo apate ni chape mungu wanga mama ne jokoto mbene na funya down for yanza wo mbene na funya nza wo amwite nza wo wanyike jiwo waseke nzanje ni matenda mamani ambuye hilemu mlungu wanga hilemu asanje hilemu ama moja hilemu akaduka hilemu amijedo hilemu nzanje ni matenda mamani So me tell them to stop competing. No matter is losing, we are all winning. No matter who is leading, why ya, we are all winning. Why ya, no matter who is leading. Sanye nika duka, apate ni chape, amwele akumba kuwa wa mama. Chape uchote msanjenti mamo Akumba kuwa wa mama Atiwe moyo simpiki sano Akumba kuwa wa mama Koma mlungu wanga Apate ni chape Akumba kuwa wa mama Apate ni chape Amwele Akumba kuwa wa mama Mwina chape uchote msanjenti mamo Akumba kuwa wa mama Atiwe moyo simpiki sano Akumba kuwa wa mama
I'm ready.